tattoo. Kula kwa jasho hiyo. Wewe yake yetu.
Tattoo.
Lisa, touch.
Taka wewe wamzie na wenzako. Wala uke na shaka na lipa kwa jiri yako. Ona sasa pombe mekunya, chakula mekula. Muda wakondoka ngetoka mtoto mbali na uma. We, we, unanjua mime. Nese cheke shese nuni, unanjua mime. We, we, unanjua mime. Nese cheke shese nuni, unanjua mime. Wea ni bola uniuwe, ila miera yangu ipoteni. Kamuwa kusingua, hawa mba ote wa sugei. Nisije mpare kanoma, miuka ni ona sifai. Na unika unatua utoi, ya unianze kurumai. Kamano, kamano, kamano manaiwe. Wesha kula era zangu, kamano manaiwe. Leo naondoka na wewe, kamano manaiwe. Sita kini shauriwe, kamano manaiwe. Apa ushauri zero, kamano. Come on, oh man, I will. Come on, oh man, I will. Come on, oh man, I will. Bado sijasikia. Bado sijasikia. Oya sumeka kashari, polisi utaenda wewe. Kufanya nafanya mimi, aibu utaona wewe.
Aibu utaona wewe.
Gira style ina kamwa, watoto wadogo wanajua. Aho wakari wako kari wangu wanaujua. Nabandika nabandua, nafunika nafunua. Swana ringa na vibuyo mene mesha sume wadua. Kula kwa jasho so wanyonge. Kimti pesa so wanyonge. Mama kushi so wanyonge. Dola moja so wanyonge. Washa kwanza so wanyonge. Chai embe so wanyonge. Wete KB so wanyonge. Morogoro so wanyonge. Wemba Kamtwala so wanyonge. Wanangu watanga so wanyonge. Oya njoke so wanyonge. Wanangu wa Mbeya so wanyonge. Wanangu wa Iringa so wanyonge. Ifakala so wanyonge. Mitoto Ifakala baka Mbanyala kwa heshima. Ya babake na kau kwa heshima. Ya babake ya shula. Kamige yala Toto badi lo Kisumo. Ya makuche Malota baba. I got here to a junior. Innocent Mabunduki. Wait. See them cook your banatano. The beast of Rubekia Pira. Say it's a mayo, Washima. And I got Yanka Mabini. Simba Munyama. Ransami. Efuakari. Rasta Baba. Alaitwa Kalado. Papenye Bokusera Mazim Sundu Bani Boy. Zego Baba, I wish you.
Aibu taona we.
Yeah. Ta-cha!